Pepper G on the beat. Copa Alan. Grand Roberts, King Records. Soma suleni, kucha nyumbani hakuna sigari. Kama nyusi takufunga wasitoke, takuonesha wazazi wangu wote. Naishi Uganda shilingi ni pesa, kwa gala nyomu kwano anditesa. Tuzine wabili ze topa space, umukwano kwange mungi sigawa stress. Bade mungamba mufeku wa test, afazari baby ze mpaka chas. Watewe jagala topa kabas, baby girl ni kutwari la mubas. Ndye kanji ye nyongeyo kapasi. Omukwano kwake siku za nyambesi. Afadhali baby bayo kapasi. Nina kupenda kwa gara. Nina kupenda kwa gara. Mwenito wewe. Na kupenda kwa gara. Nina kupenda kwa gara. Nina kupenda kwa gara. Mwenito wewe. Na kupenda kwa gara.
Baby, I love you. I need you. I miss you. I'm your boy. And you're my girl. You love me, cause I love you. Vanessa, you're my only one. There is still hope. Couple hours. For me being yeah, it's the reason. I wanna fly to the sky with the reason. But let me call you baby for the whole G. And let's make love for the whole G. Nice guy, you're the only one I wanna check. You should know that all I have is for you to check. That ain't money fit, so get the right check. Came and lost it in tall when you need to think. Let them clock hands in your mind, Lono. Shakespeare's Black, Romeo and Juliet.
Nina kupenda, wagara. Nina kupenda, wagara. Mwenito wewe. Na kupenda, wagara. Nina kupenda, wagara. Nina kupenda, wagara. Mwenito wewe. Na kupenda, wagara. Mukwano gomu njise wande kamuka funda. Right writer, gamba ze project. Ulukuta luka floodinga kali chuleta. Bakuwe chikumbolu sinange choka mukswiti jempita. Wande muna basome yamu. Mukwano go baby kusoma kata. Tugende mchima sula ngamba tuzine kato. Chana chikunyo ata doma nyichidamu. Chola joma nye wakato wea vila yo. Bulazo, zina kato no baby topu na mikono. Murai mfulo winga kwa kala tulika photogram. Kuwa mukwano kweni na baby soko. Bena vinye nyafoko mazima ditemu suvitemu. Kwa chajoma nyomu ili mula mu.
Bulazo, chita kusoma mutu vilo.